Come on, go on and then be up into your mouth.
Yeah. Brandon Scammers. Yeah. Go green. Yeah. Choche. Bam bam. Rombosa. Haga. Choche. Bam bam. Rombosa. Haga. Choche. Bam bam. Rombosa. Haga.
Chachea, baby, chachea, ah, umenikuwa chigalu, umenibamba, unanimada, ukipiga booty shot, ukipiga booty, kuna nichocha, choka, nikani metumia shoka, unadai shot, mi photographer, iyo ass na grab kama grinder mana, bado unendelea kuchocha, na kulike sana tangu enzi, adisai bado sija choka, na kucheki sana amina envy, hawa sewa nadai kukuchocha ma,
chachea. Bam bam, rombosa, haga, choche. Bam bam, rombosa, haga, choche. Bam bam, rombosa, haga.
Excuse me, miss, una feel come my dream girl. Come, niku ride like my dream car. Paper chasing, cause we fly. Niki sema siku taki nda kuwa na lie. Sex on the Yani beach, ndo levels. Sex on Mercedes Benz, ndo levels. Ni nasty hivyo, when the god, goddess. Na kasi crazy enough. Hayezi leta newborn, walai. Na minda ikula, bye bye.
Choche, bam bam, rombosa, haga. Choche, bam bam, rombosa, haga. Choche, bam bam, rombosa, haga.
Tineza ikemba nipate toto vichu kwa sisi ya kisaizi nikapenga awe mwaiski wahenga kwake prize kunipenda wake na sunrise tukienda on the grind till we rise no surprise akikulenga yeah nikiname the prize anani jenga yeah no games no lies tuna deal kibazenga ata fame soli yake deep plus kimental anajijua watu wacha 6 feet high yeah washakubali pia unaua
chochea bam bam rombosa haga chochea bam bam rombosa haga chuche bam bam rombosa haga cheki mina question ni manzi mgani msana za nikaribia bila attention asongeze kando ni Canada lessons anikungeze haga ni Canada kununua deki haha kula saba vuta hapa tengeza mama ukiendelea hivyo walae minta ichapa hiyo maji minta imwaga na si chocha minta kuma hadi waseme hii ni mwadra so history tucheze chini ya mwamba chini ya mti go green bana chochea bam bam rombosa haga chochea bam bam rombosa haga chochea bam bam rombosa haga.